Nipo na wanangu kitani ni mwendo, nipo na wanangu na peanya michongo. Mimi na wanangu tupende mipasha, kana wanao wape ili somo. Kitani ni peace, marufuku kunukisha, soga ni mungano wa polisi na mapusha. Asira ni fizz, rim kamilisha, madini disease, chukua wakilisha. I'm gay, metatu na stini, I'm on Buddha, wahuni makini. Wanao ni bikini, au flow ka mimi, take me high, wanao bring down. Nipo na wanangu tupende umbea, wao damu yangu michongo na nigea. Kiaona wanao na zembea, azembea, siwakaribishe kwako, ujinga tazo. Yeah. I'm so straight, we so straight, daily, yeah, yeah. If like me, then like we, yeah, 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 yeah. I'm so big, be say big, yeah, 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 yeah. Bitch know me, hit my name, yeah. We take this far, believe that. Life not far, what you watch that dark game. Make sure I bite you and dog when you like go to. Napende lots of fucking sweat. Work is the same, you chow, we spend last night, it's a scene. Sweat to tell me, who next guy could break it down. King Wound do mimi, from how I pay, what say me, madini. Nigga, dear me, Niki Pajin do chow, we talk zogo la nini.
Umone, Indo na Marisa, Ina Marisa, Kidogo, Tari. When I'm starting flying, you're catching another by a wish, and you're going to be a pity. Minaza kuingiza hivi vidogo ya viko vinne.
Kana wanao, seti michongo, na familia kwao. Kaza ubongo, mtoto mrembo, sikubali mtungo. Kilamba mtambo, shusha mjengo. Mema nigga la school and dead. Call me Buddha na vopiga vichenchi. Call them hasa na vokacha waki upano. Tower need 2-3 up. Kama Johnny content, tuweshi mkila was at. Nizi mambo ziko dope, chukua hii. Hii track iko top, brown hii. Soga ni kuchop, dojing. Mtoto dani chap, sa utading. Tuzingui bande hizi. Kitani ni mwendo, nipo na majizi, hindo kubwa eskendo. Dream yetu ni marange, Prado Benz, atupendi revenge. Bango gaze, maskara kwa tukazi na gubu zimeisha. Tupotezi visas, ila tuna early music, kisikika hit track. Speedy on geza, mzigo umesuka kama tia so geza. Noma noma sana, atari unakoteo tagilangu mini homa. Babla hiko na jazwa, kwenye game na banda na jiona. Guva luminati sa jia na iona. Kamu na stress, sikiliza, topona ni mkono. Wenesu meandika hii noma. Na watuma na potaka, madogo mido kaka. Sula chafu, lo sula pesa kwa siku mara tatu oga sana utakesha. Katai ni mwanangu ensemble chafu ibu damu yangu zia pesa madafu eriki mweusa na ijua maradufu swishi na matusi dream liga wa staff uspende unyonge mwanangu piga gazi ugia vidonge kama mwasilika wazi. Aya mambo ya likwepo ya takwepo ya nakua ombeya sana pepo wepo muhumi kujijua. Nigga don't lie nigga KP hustle lead day like Lou Willie A day zeno my name kibu street gang iringa on my back sito wache hang. I like what I'm doing gani money in the bank this your banger so free to tag ya. I'm out.